Dubstep.co.
You know I came for the hustle. My name is Dash.
And your boy Slim.
Hey, you traffic.
Hey, you Dash, what up?
Let's go together, bro.
Okay. Olo ukafole tuzali. Usakaeze kutukana bossi. We kosa che. Ngati wangwa mwazi wakwani sogaba na katu kwa jabari po iwe kosa che. Kea koka ngono ulinako kasebenzese ufakepo brain iwe kosa che. Ika endo balanza ni family pa festi na wene anakambati kosa che. Iwe kosa che. Muntu wanga nati kosa che. Iwe kosa che. Osa lemo tamanga kosa che.
Panga ndalama osa panga milandu. Wana vana wakula wafuna kotwa mandu. Olo ni china intetie nyamula. Chikulu uzi wakwe upele kakulimula. Sankapo chechi mozi kapenta olo pramba. Muofesi muli benchi towa sisa chema namba. Hapa inakose latu kuma youthi. Wanacha ya teaching choko chili mubuthi. Ya Airtel wena uku washoka malasha. Patili cheka ili wose papondi washansha. Yellow face born grade 9 anapasa. Afuni kama chase sanga zikona pampasa. Na iwe up kama uko chosa poka pena. Wali ya kalani ndanya futi ya za kusaina. My name is Tiashe K, the rap doctor. Tizambo chosache vikali paka kukota. Hala.
Olo ukafole tuzali. Usakaeze kutukana bossi. We kosa che. Ngati wangwa mwazi wakwani sogaba na katu kwa jabari po iwe kosa che. Kea koka ngono ulinako kasebenzese ufakepo brain iwe kosa che. Ika endo balanza ni family pa festi. Na wene anakambati kosa che. Iwe kosa che. Muntu wanga nati kosa che. Iwe kosa che.
Check it.
Osale wakamanga kosa che.
Mind of a hustler, I'm tryna get that paper. Heart of a king, I'm tryna get that Tesla. Working double time, nigga saying I got your clone. If it enter but the door, nigga never hit my phone. I'm more about the green, something like a ganja dealer. Destined for greatness like a caterpillar. Niggas on my dick tryna ride off my plate. Go mark your calendar if you're looking for a date. Never mess with me unless you wanna catch a bullet. Past street, ndine command, I've never been a cadet. Zika buela tima samanga ni teacher akataloni. Manga za moka buni matamanga elo ni ribe na soni. Bari drama tima ruisha kulibe kumvela manyazi. Elo futi we focus istima fagamo wakazi. I grind 9 to 5 monga ni nchito ya mbuzi. Made a deal with the money that I'm never gonna lose in traffic.
Olo ukafole tuzali. Usakaese kutukana bossi. We kosa che. Ngati wangwa mwazi wakwani sogaba na katu kwa chabari po iwe kosa che. Kea koka ngono ulinako kasebenzese ufakepo brain iwe kosa che. Ika endo balanza ni family pa festi. Na wene anakambati kosa che. Iwe kosa che. Muntu wanga nati kosa che.
Ika kosa ni kulimba. Ni kutamanga commitment ngabeba ponya chilimba. Life silly simple simple ni kupasa mimba. Bantu bari ivo ngativa ankoba simba. Kuriba kwelo kutandizi. Holo cheba chize batandiza uja wene ama zitandizi. Kufika pano china limba. Tina pita mocheze kuja binzi kuma nyimba. We hustle mpaka zipezeke. Road to success mabampu nga roji ya kusesheke. Benzo seka timo esu ngambeke. Manje nguela ndeke zita tupo yenda cheveke. Soon ni my private jets ina see no limits. I believe it, I speak it into existence. 7-figure dollar account, I'm rich mother. Poke fighting chita ngani miss Parker, the Parkers.
Olo ukafole tuzali. Usakaeze kutukana bossi. We kosa che. Ngati wangwa mwazi wakwani sogaba na katu kwa chabari po iwe kosa che. Kea koka ngono ulinako kasebenzese ufakepo brain iwe kosa che. Ika endo balanza ni family pa festi. Na wene anakambati kosa che. Iwe kosa che. Muntu wanga nati kosa che. Iwe kosa che. Osa lemo tamanga kosa che.
Shout out to all the Tamangas out there. This one's for you. All the hustlers. The corporate hustlers. I got you.
What is this? Lewis for sure.